Slams on the track.
Napenda unavyowalk, unavyotalk. Napenda unavyopost pale TikTok. Style zako deadly, deadly, yani. Napenda unavyosmile, unazo vibes. When everything is wrong, you make it right. Style zako deadly, deadly, yani. Nara, unayonipa, sijawahi ona, ona. Namna gani, namna gani, namna gani, namna gani, ninavyokupenda we namna gani.
Hata nilicho na chochote, bora unipe penzi lako wewe. Nachotaka tu penzi lako wewe. Kila unitapo nabaki sina kesi nawe. Bora unipe penzi lako wewe. Nachotaka tu penzi lako wewe. No, wanaosema unifai tu wachane, watangoja mpaka mwisho watasare. You my only one, nataka mwisho ni kumare wewe. Wewe, wanaosema unifai tu wachane, watangoja mpaka mwisho watasare. You my only